Polisi yerengo ekutte omukulembeze w'essomero lwa bigambibwa nti badde akakkana ku baana n'abasobyako. Polisi egamba omukwate Herman Jingo, mutuuze wa Katovu Central, Katovu Town Council mu disitulikiti yerengo, era abadde akulira essomero lya Miracle Infant Junior School erengo. Okunoonyeza kwa polisi kulaga nti emisango yagize wakati w'omwezi ogwokusatu na guno ogwokuna omwaka guno, yasobya ku baana bawala babiri ab'emyaka 10 n'owe 14, ate bwe yamala n'atandika okunyumya emboozi ey'ekifuula nnenge n'abalenzi wakati w'emyaka 8 n'ekkumi n'esatu. Twaha Kasirye ayogerera polisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga ategeezezza nti omusajja ono atutte polisi mu maka ge n'ebifo ebirala ku ssomero gy'agambibwa okuba nga gy'abadde akolera ebikolwa bino eby'obugwenyufu.